Spice your life, mula wanu. I call no bullet to me, nada, mula wanu. Or feza no more big hand, takira. Upon it, sing us a coloca, takira.
Okay, double at 12, which
I'm cool.
That's it. Wifey, okay. No fella, Jay, bro.
Come here, squaw, kana kulu, but kala geva. Kabiliva mukubomba noti fianzala.
Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antawi ima leta shemariro.
Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Bali pila school fees ukufumia mumale.
Kwa tuma jeez na magero ni same team. Siyana chema high skin color na name.
Chichirumbo chapa street, noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofia bunangani. Chichirumbo chapa street, noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofia bunangani.
Chichirumbo chapa street, nona ules. Don't say my socks, no just up of vowless. Ichi nimbo chapa street, no now less. Don't say my socks, no just up of vowless.
Ungambona tibe.
Amai mukwera mukwera, vama papatira, papo seruka wakupongera. Pa 16, nishiba samba mafera, waponya manifesto, kulibene petronera. Vama pambamina, akakana we move on, kuli Angelina. But then we keep it in the hood, stima enda kwina. Akaponya monamba, nishu wa muwina. Ni France na ba Argentina. Nizi vasunga chite keep up na best. Vama yesa na kulema, no chita start reverse. Pachi best best, it is a trap kudress. Pachi PS for nichaya na slam finesse.
Kumiesu kwa wakana kulu, but kala geba. Kabiliva mukubomba, noti fianzala.
Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antawi ima leta shemariro.
Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Bali pila school fees ukufumia mumale.
Kwa tuma jeez na magero ni same team. Siyana chema high skin color na name.
Chichirumbo chapa street, noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofia bunangani. Chichirumbo chapa street, noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofia bunangani.
Chichirumbo chapa street, nona ules. Don't say my socks, no just up of vowless. Ichi nimbo chapa street, no naules. Don't say my socks, no just up of vowless.
Mwaiseni muso sato mubate mwama betin. Wagai pansa kata wafo efya madetin. Nisango mabaju kwa vula shaka zulu. Kwa fula masain bata kwa babachi bulu. Single living mother, no father working hard. Hustling for food, wana balance in the diet. Kwa baba kama nomo, aba wala na mabomo. Abate mweminyansi pana nwanda bambobamo. Kumia sugelo, tetu mudelele kukupamo. Alai bombele chikwela, touch senda nomo. Kalaifu kapa simpo, no uchushita ulipo. Pull up your socks, kwa isange baba lipo. Kumia sukwa wakana kulu, but kala geba. Kabiliva mukubomba, noti fianzala.
Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antawi ima leta shemariro.
Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Bali pila school fees ukufumia mumale.
Kwa tuma jeez na magero ni same team. Siyana chema high skin color na name.
Donzolu sokoshi awati nkutambike. Donzolu sekanshi awutu kutambike. Enshita ya kubonzia komaso. Notu unanga kutimba job. One sate mune notu kunaka. Nanga paka panda you are able notu ulele. Kali konze kaisa wateta notu ulele. Chava gai gai pas street batulukusha. Techama fontin masalula po batulungusha. Ibeke po nanguili invete po. Invete po indete po kumaula itente po. Izete po izite po nama nanchaje po. Baka kupisha mope bumba weka zite
chikuma. Ichi nimbo chapa street, no naules. Don't say my socks, no just up of vowless. Ichi nimbo chapa street, no naules. Don't say my socks, no just up of vowless.